tusaba mukama nokowa ne tukowa tubadde tubivuddeko kumutawanya nga tulaba tatuyamba twabadde tuli awo nga balangirira abeesimbyewo ku bwa mmeeya okumanya nasanyuse nekyayiyangise k'ekikopo n'enkyasa nga mpulidde mu lukwago eryasi ddala mutefula Kampala amaze okuzaawuka kalukwago ateredde mu ntebe y'obwa mmeeya Oh, awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Oh, awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Songa ziri nyingi tukwago kwa sinzi tukusaba obwa mmeeya akulidde mu Kampala manyinyo kintu Kampala atambuza n'ebigere ngatero yawa abantu buli kimu akikola ddala mu ngeri ewoma mu palamenti yeyeka awakanya ebisobye n'okuyomba n'ayomba teyefulafula te kyaba agambye kyekyo kyagambye Yasoma nyate muntu w'abantu Irukwaga sanira kubwa mmeeya Oh awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama Biweddewo olukwago kasonzi Oh awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama Biweddewo olukwago kasonzi Sene Samona Yali mukwano gwange nnyo sekito Yafuka yuda nange mula Lukwago yete yefula Yampolereza ne mukoti Samu wayo nusu ya demu Olono ye lukwago wabanaku Uira lukwago we gwanga Natakulide mugwanga Ali mu parlamenti ye gwanga Ekirala loya wa gwanga Meya we kibuga kyeggwanga Lwa Kampala kibuga kya ggwanga Asaanira bwa mmeeya Agwana entebe ya mmeeya Tukwaniriza Mr. Mmeeya Eriyasa Lukwago wa mmeeya Obwavu n'obujama Biweddewo olukwago kosonze Oh awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Oh awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama biweddewo olukwago kasonzi Oh awa mmeeya Eriyasa wa mmeeya Obwavu n'obujama biweddewo